ɓe garki maɓɓe le agades ɓe wasoɓe kangeri waɓe nder leydi algéri horeɓe région en kamɓe kinniɓe ley gollirde doane nden ko jangore mum mo hennon maɓɓe fuu yottino wuro mum wasoɓe kange ɓe du nder région ji niger ɗin fuu ɓe ƴuwayi zender maradi doso e tawa ɗuɗal maɓɓe fuu no sukaɓe ummatore amma sukaɓe famarɓe jeɗɗo woni ko tawa ley maɓɓe ɗum ɗo filde cange kan yaroyɓe soɓɓirde ka non tewteru ndu fuu ley niger ɓe gaɗi ɗum fande maɓɓe natude ley leydi algéri ɗerol bagotol wala kam ɗum ɗo fuu holli koɓe keɓi saɗormaji sanne wakkati no ɓe nangano nder leydi algéri gere maɓɓe ɓuri lebbi tati nder kasu fande muɗum en wartirede ley niger kettine nane ko goto e maɓɓe haali
to lalle min jewnan neman zinade a
de gonga min tefoyi kangi sogeji algéri nangimin ɗi paddimin ton balɗe lasoy tati e sappo e jeenayi ko ɗi tawimin ton ladde ɗi dufi diyan amin fuu ñamdu amin ɗi buli ɗum borgoje ɗe tan ɓe accidimin pewol du tampinimin sanne ñamdu du ɓe kokkatamin heƴoray ɓe cankitandu ni non woɓɓe amin tutodira no gabi todira neɗɗo fuu sembe mum hokka ɗum du wela amma tile neɗɗo ñama to maayu kile ɗiɗi du hokkete yande nayi lasara kaden sey jaamu filla harude kay wala komin gari ɗo yettore allah sey ni welwelo miɗen jetta himɓe niger dan nomin jottori to maɓɓe min anditi komin gari wuro ɓurnan amin wattiti
Niger kasama da zawo mu mamuka jirayo mu ta chance
wasobe kangabe dimma mudun fu kame dido e chapande njoye dido kambe sukabe njeddo woni korebe region agadez be bindi inde mudum leleru desembre vitini do nimbe kame njetato kambe diwa leleji argeri ndera mabbe du kwata nimbe hembre e goddum ko tawa bibbe niger no beto du jona lede kerude